uthando lwakho nobubele bakha umama ushiya lomhlaba ngisakudinga uthando lwakho nobubele bakha umama ushiya lomhlaba ngisakudinga uthando lwakho nobubele bakha umama ushiya lomhlaba ngisakudinga uthando lwakho nobubele bakha